Ngwe nile abandu bakialo so kukaja batwambilile tulile ndaga mpijile kukaja kiala batule mwe tukubomba kanunu tunafanya tununu ama tingo fununu upendo hudumu tulipampene hakabarilo kafwene nguvu ni wewe ziko ndani yako mwenyewe yeah binadamu watu yeah watu wa watu yeah kusikiliza ndio kuongea ukiuliza utopotea kabla kuomba unapokea wakukaja widuka tunakwaga ukitembea mwe ubaponye kama kwangu ubaponye wasa ubaponye na mama umponye Malafiale Abanduba Kiara Si Abanduba Kiara Abanduba Kiara Watoto wa Mungu Watoto wa
Ikitokea wametupanga na kuwa kwanza Mimi ni mfalme wa mtani kwangu kwa hiyo natamba Kunya nkunyeshe ntavo kuchamba Mwige tembo pasuke msamba Kuhusu wa jumbe wambie kwamba Tumejipanga cause my head is about the bend Na nitazika mata inshallah These rappers wanani waza wanajijaza Mwenzao wala njia wanazopita mwenzao spiti Minatamba za kwa uskiki Radio ni pure uskiki Yene kimsingi kila kitu tunachokifanya ni mtiti Mguni, brother, kichana wanavutia wadada Wakinye geto na wamada Mada Fix your life with your shanks Two quarter mean change You're too much, I mean change AMG, I mean bangs Na mdomo soni na bonga Wakanya come on a donda Panchi zeto shaba ni kaoneka na maneno karimandonga Kila pambano na obonda Kusanya mchere kakonda Nye chizeni mino rema ndarando na ronda kazi ilonge
Malafiale Ase Si Abanduba Kiara Si Abanduba Kiara Abanduba Kiara Watoto wa Mungu
Malafiale
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 Malafiale